This is a Vuma 103 podcast. Fisonala on Vuma 103 Drive.
How to create a viable business idea. See, abantu kuzo sikhathi sithanda ukuthi siqale ama business and nakuthina sisuke si unemployed. Kungathi kungaba icebo elihle ukuthi manje ungaqashiwe kodwa ukufune ukuthi kwesinye isikhathi yini ongasuyenze uziphilise ungakaqashwa. Kunokwenzeka ukuthi ukufunda kwakho bengakhona nje ukuthi njengempela uyogcina uqashiwe, kodwa kunokwenzeka ukuthi wena qobo ungakwazi ukuthi kube wena ucreate umsebenzi, kube khona abantu abaningi abaqashekayo. So then how do you go about doing so? Number one, ngokuthi kumele wazi ukuthi ke mina uqobo ngingakwazi ukwenza into ngizenzele mina for myself, by myself. Am I able to do something for myself, by myself? Iyakhona into engikwazi ukuthi ngizenzele mina, ngize ngingaze ngilindele ukuthi ngitshele ukuthi yenze ukuthi. So lokho ke kuthatha kube yiquality ebalulekile kumuntu ongase abe usomabhizinisi business going forward. Now, uma ngabe ukuthi uyakuthola ukuthi ungakwazi ukuthi ukwenze lokho, then it leads us to your second point. Second point yethu izothi ke, what seemed to be a problem in my area, i-business idea isuke iqhamuka ngenxa ye-problem esuke ikhona. Uma ngabe kumakhaza, inkinga kushuthi kumakhaza, abantu bazodinga into abazozembatha uma ngabe kumakhaza. So lapho kushuthi ke i-problem iphenduka ibe i-need. Le need esuke idinga ukuthi mayi-satisfy. So ke leyo sosidingo-ke njengamanje suke sesithi kona qhamuka nesisombululo, come up ne-solution kuleso sidingo sakhona. Uma ukwazi ukuthi ungaqhama uthole indawo ongathenga kuyona amajezi, ungathi uthole kuyona indawo ongathenga lokhu nalokhu okuzokwazi ukuthi ukudayise le abantu bendawo, noma bakhona abantu ababalayo, mhlawumbe babalela abantu abanezitolo benza i-bookkeeping, wena uma ubona ukuthi ababaningi abantu abenza lokho endaweni yangakithi, ngifuna ukwenza nakho, baningi abanamabhizinisi. Ngaleyo ndlela usuyibonile inkinga ekhona, wena futhi uzoqhamuka nesombululo, uthathe lesi sitifiketi sakho noma lokhu kufunda kwakho usuyakusebenzisa manje ukuba kukusebenzele. Ungathothi ngokuqala kwakho ukwenza njalo, bakhona abazofuna bazokulekelela as abantu bebabaningi, sekugcina sekwakheka i-practice yakho, usuba ne-accounting practice esikhona eyaziwa endaweni. Uma ngabe sibheka indaba yokuthi-ke siqhamuke nama-business idea kumuntu omunye othi mina angikho kulokho babunalo okhuluma ngakho kwabantu mhlawumbe abafundile abantu baphethe lokhuya, yini into engase ngiyenze? Cha, okunye kwakhona, noma kuthiwa ufuna ukwakha noma uthi unekhono nethalente lani, zibheke iliphi ithalente enginalo, iliphi khono enginalo, ngizokusebenzisa kanjani. Sikhathi uphume bese kumele kube khona u-understand into kuthiwa yi-value chain. Ngakube-ke kwi-value chain ngizokwenzani, izosiza bani, ubani ozosizakala ngami, mina ngisiza bani. Ngaleyo ndlela uma ngabe ukuthi-ke kukhona engizothi nami ngisizakale kubona, ngidinga i-product eqhama kubona injani, ngiyigaye mina ngiyidlulisele kwabanye injani. Uma singayi-understandanga i-value chain, isikhathi esiningi siqala amabhizinisi angekwazi ukuthi ame asimame. Qhubeka-ke usithole 083 717 3343. Siyabonga.
Fisonala on Vuma 103 Drive. This is a Vuma 103 podcast.